Nashukuru sana kwa sapoti yenu mnayotupa vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy, mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kinono na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Oto lodhani siwezi. Yo siku natoka nyegezi, takuja kufight. Jani meketi kwa bus, na waza tu mic. Nishike ni chane, yeah. Shabike furai, nijulikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamo, so kila mbacho na kiwaza nifanye. I'm so sorry, tusamehane. Kia tuwa dua hamja nitupa, mwiyongu konanya di siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnaruka na mnafurai. Wote msodoki the sun, now ni since day one.
Yo, mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyenye true. Ona wengine wamechola tattoo, kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku mtakayoona cool. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Meshinda kila vita, walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kwenye show backbencher, tuna kesha mnaruka na mimi ani tunacheka. Ndo tunasepa ani tunapeta. Na tukikutana mapicha freshi, sani kibadi kwenye sheti. Yo first to face him na mada kesi na wapa vesi. Na change number, na kuwa friends. Yo backstage, it's going down, it's going crazy. Yo amani ya bwana hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes, bala katere, kuna kutry na wezi kushika nko trillion miles.
Yeah, sometime natoka machozi, navo nipokea surprise. So doki ze sun, nombea kwa mokozi kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi, kwangu furafu, shindi lazima. Wanojifunza kugelea barini, wambio watazama, misi wa kupima. Yeah, follow for your type, choni kupe madini. Mana potunza patoshi, mtachelewa mpaka linu. Kumgodi unatema afu kitu na boxi, yang kila na master ya hii kitu. Mtu wakikunja kwangu mini pistu, baba samea wajua. Tendalo yani kama alivyosemaga Kristo. Alhamdulillah, tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu yenye furaha, tujilipe na tujidai. Unachukua unatoka ni shy. Yani kila niki open my eyes, balaka tela hakuna kuntry na uwezi kunishika nko trillion miles. Yes I, yeah.
That is the king of Africa. Young Killer. First and only, alhamdulillah. Hey boy, 2 million miles, baby.